I feel pain in my life and I know that it's you, God, who can bless I. So please forgive me when I'm deflected and bless me, God. That's a Zupa. Oh, oh, I.
Oh, 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 oh. It's Marvelous Records.
Oh, 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 oh. I just talking, you know. And in a lot and it's a twilight. To anandi tengelo chipatalai madoko tala nao ankakai kiilai kutemuina make ine ndikoza kuchilai kakana antu anayamba kukulilai omandi onangati kutinda mwalila achibali na wanaso watengo okwilai wakutema nkwalanga funika nali otulai zoti ndingachile ndingakaipita koma mulungu yu anandipurumuza mudima waifa ine anandichota zikumo mbuye tukutalano maketa chikondi chano mbuye inondi champavu poti kudwa lako ndinayamba mpaka tawi. Oh oh ay, ine maloto anandifangisa kuona yanga mpoto. Oh oh, ine maloto, maloto ine anandisinta. Oh oh ay, ine maloto, maloto ine anandipuzita kutindika kwa pase mbuye malizi utai pameni ndafo uka mdiri mbitai kumaso ndika dwala mandichi izai pasabu ino zose nende kutoko zande. Ziko moya sumburu muti wanga. Oh, muru muti wanga. Anima ziwa mumani samala. Oh, mumani samala. Chikondi chano mbuye inu cha chikuru chifukwa cha inu pano pandine furu misozi mwazi patanda pomona keta mumani konda si mumani komodu itai dinali nae kondi kondai amene ine sondi nkamu kondai kipotika kala ifetika kwilizana kutemuina banji ifetingwa kwa tilana nipo mwazi somo zonchito inayambika kakale antu ambili ifankandi seka kuma kumbali yanga inendi nae setan kakana chile chose nditu china peka dinatengana ifetina kwa tilana ndikaze wanga nipo ifetinka vana panalibe kuti ifeyo tutakangana achaka kuma peto mkaka chinka kwa ana akuma so ibana zo zinka chitika akatenga mimbayo inu ingango choka ine kumati fusa kodi nditoka kumabe ife sitika opa tinaka niza sumwe tinga chite tipeze mtu wina titani ise komandi nati msaka kamize sumwe mulungwa na koza zichitike bakutimbu yeyo ama tikonda andipo sangalole tizifutika ntawi itakwa na tiza dalitika ine ndinkazi wanga tinka nena kutiziko moya sumburu muti wanga oh oh
muru muti wanga
inanima tiwa mumani samala
oh mumani samala
chikondi chano uye inu cha chikuru kifukwa cha inu pano pandine furu misozi mwazi pakanda pomuna keta mani kona sinu mani kumudita
pamuyo wanga oh oh mavuto oh 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 maloto ine inda kumana nazo.